moja tumefika, tuko ndani. Fireborn family,
jana tumeteseka sana, tumeshindwa vile tutafanya. Life imetuchanganya, kuna kazi viongozi walitupromise tukawagoja sana. Ebu cheki mother Buddha, mtoto wanalia njaa leo hata jana. Mambo gani inazidi kuonekana? Fireborn tunadai hapana, atutaki isi aki ala ingilia katikati, tusitumike kama mswaki. For real ghetto life inachoma kama kuki, for real poverty inachapa sana sana.
Give them a youth, wameamua hivyo. Wasanii wamegeuka kuwa mabinchi,
hakuna kazi, wameona kuza jugu inachoma.
Lakini wera ni mogwa, jitume garage wasake easy dollar.
Wengi wapendi kuchoka, nimejaribu kuambia kusaka ndio kupata.
Bona wanataka za raisi, inaniuma nikicheki mayuto wana madwa.
Lakini sahi Fireborn tuko ndani, tutete majuth wapate hizi kazi.
Ta, tutangangana ati mabigi wasikie ngoma kali.
Fireborn, 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 tumekuja na ngoma kali. Fireborn, Fireborn, wacha waisikie ngoma kali. Fireborn, 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 tumekuja na ngoma kali. Fireborn, Fireborn, wacha waisikie ngoma kali.
Ina hit na vibe wanachukia, ata wakichukia ukweli itasemwa. Form kureform mayutu wa ghetto, kuzifanya muruka rambo, uye weke story kitambo. Saka dondo upateza kukula sembe, kulegeza my brother utalala kinenge. Spigi shadows zini tumekuwa piga ngeta, na piga shadows na ntuma kusaka mareka. Crime I leap iniwela na nkuriski, eruze mandizi ya tutaki kujamazishi. Wanasiasa mdomba kura tukadhani ni uradi, tukawapa cheki wamegeuka kuwa mafisa. Barabara munajenga, magari zinapita, geto nyumba ya mabati, mvua inanyesha. Tatu na shida, mashida juu ya shida, bafu tunalipa, cho tunalipa. Wagonjwa Kenyatta bili imekuwa triki, inabidi wameepa no mgonjwa ikuzidi. Madem kutoa mimba imekuja kwa mpigo, utadhani weni vajo no maweni masamarehemu.
Fireborn isha take over, Fireborn ime take over, Fireborn isha take over, Fireborn ime take over. Fireborn, 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 tumekuza na ngoma kali. Fireborn, Fireborn, wacha waisikie ngoma kali. Fireborn, 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 tumekuza na ngoma kali. Fireborn, Fireborn, wacha waisikie ngoma kali. Fireborn, 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 tumekuza na ngoma kali. Fireborn, Fireborn, wacha waisikie ngoma kali. Fireborn, 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 tumekuza na ngoma kali. Fireborn, Fireborn, wacha waisikie ngoma kali.